Lona, ngumsindo kaThandi, indodakazi kaThembi eneminyaka u-8. Iyaminza. Ngesikhathi esaphendula umlayezo womngani wakhe. Ingane ingaminza nje kwesikhashana esingaphansi kwemzuzwana engama-30. Isikhathi esilingana ncimishi naleso sokuhlola imilayezo yakho. Umuntu uminza ngokuphazima kweso futhi ngesinyelela. Beka ingane zakho, hayi ucingo lwakho.
Uma kunesimo esiphuthumayo, shayela ku-112. Lesi yisimemezelo somphakathi sezokuphepha osilethelwa yi-Sea Rescue South Africa.